kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
He's an awesome God. How many pass such an awesome song? And I'm never lonely. How many pass such an awesome love? He is an awesome God. And I wanna tell it to the world. Hili wajue ni wewe. Kama si wewe basi nani?
Iyo landi lodi ako kwanjia anataka kodi. Ni wewe uta provide. Nani nangori moyoni zina nijazawori. Hila nitakuwa fine.
El Shaddai. Ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
Every day is an awesome day. Na vile unanibariki, hata mimi silewe. And every day, you come through in an awesome way. Hakwenye thiki, nimepata rafiki, rafiki wa kweli.
Na kuna kaloni mahali, kana nijaza wori. Niwewe uta provide. Nina mahali natamani kulipia mpenzi. Sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali. Wewe unajua tari. Na hisi nguvu zako kwangu.
I will call you El Shaddai.
El Shaddai.
El Shaddai.
Wana kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
Hata kama misifai.
El Shaddai. El Shaddai.
Dear Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I know I can, and the wisdom to know the difference.
El Shaddai, ukona kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ukona kile minadai, ulinipenda hata kama misifai.